Summer one time. Zaidlatestmusic.com. Makwenya ni hopu kwa katilofi tane nikangola inge nikozwi kaokaleta kulimusala kae mwita melezi nisika uta kulivava mukova munyezi eva kitala fasi vuma musala kakwa buhule musika no muluma hey, lunalo nalipilu ape aluvula helu hatile lukulu
Makwenya niko mupila
ni musala
Kikelezo foku mumono likanga kula tele la sizo Mubuluka chwani kobo musalaka Mubuzi kinkuli abazu ile fasivaka Musika norutise zanga kufosa Kuli mwendi vukuba kimina muba rutisa Musalaka kufosa utakumina Lutali melanga pili ze muka ezamina Uto inasili mukuba takukwana Nivona kuliki vukuba vose munivona Makwenyani, makwenyani mumamele che muka Natelo faka kakaka inyani che
Makwenyani komupila
Fela era mwase umbatela Kozi na kweni vashimane koyo mwa umbatela Samula taneke antangi kwa kumpotela Yekitaizo akikuli mwendi na mipontela Chole muine inge muziva hande Kulioke mina haka fetu walingulumbi
Makwenya niko mpila
Umjipa na Sonic ni musalaka
Makwenya niko mpila
Katima Ninjas Gang
ni musalaka
Undita na kuhuna
Haka sinye hana nikali kimi na mumuze
ZaidLatestmusic.com.